kusanga nafuna nebintambula ngensolo sozi nakulimba olokuthi nagamba nze joni naye yenze bilanji akwagalelo nsuzanga seba se oh baby naye baby nsaba nkubulire kwagala kufa ebyange byebibyo mbebi bibyo twala lekambero mwami kwe mukyala oline kirungi kukwe tolina kabi yadde atolimu ebirungi bingi buli omakutunulidde kwosula yotya mikomera ku bulungi bwojja kujuza makomera mutufu osula yotya mikomera ku bulungi bwojja kujuza makomera engato zote zintuka nalizifunye nemanya bebe nkulinako ekitundu obumwabwo bunsanyusa lipstick yesimye yabukomelera iyalingize kanasula nga zesimye ezezikukuba kama nekilesi yo yenge nzita kubanga weri wenyini okuba oyandabye yengandabye nze omulungi nze yengandabye yenganfunye ekyapa kino mumanya gange olina ekirungi kukwe tolina kabi yadde atolimu ebirungi bingi buli omakutunulidde kwosula yotya mikomera ku bulungi bwojja kujuza makomera mutufu osula yotya mikomera ku bulungi bwojja kujuza makomera kimanye I love you baby Boba toli wa miss you baby Kwe wange Nkosa wa chimu kwe baby Tawuliriza, tawuliriza Ebe chiba kubia butawuliriza Butamuliriza, butawuliriza Abe chiba kubia chimu butawuliriza Oline chirunji kukwe Tolina kabi yadde Atolimu ebirungi bingi Buli omakutunulidde Kwosula yotya mikomera Ku bulungi bwojja kujuza makomera Mutufu osula yotya mikomera Ku bulungi bwojja kujuza makomera
I love you baby A dedication to you baby